teddube yamde jeetati silmaji capantati woni kati do woddani bamako lamorde mali ko waktuji didi pawi en to paris lady franci
ahmadou baroba
hedi be refi fulfulde tobbe mawde kabruji men burkina faso hitande tiagal gardigu makko konun kobe barkan general laurent mission wadi yewtere fewde e jay e jaydiyan kobe be to wagadugu o arti e tolno barkan o hali e golle konun kobe be dokko e golle be konun kobe der sahel men kedomo e der kabruji di e al hali cellal kay falade rafiji hanki horejo fedde adunaru halfinanu cellal wadi batuto suisse hakkune makko hertori be cellal fanarane ko gam habure hebude kumpito yajgo e gunyaw bangino puji tiagal cellal bandu kabar goddo hande ko cioftal balli sadio mané biddo senegal petto to bayer dominica hebi desewal petto afrique najo burdo wawde fettude hitane hikande gol woni didabol makko tiagal hitane junnaaji de sappo e jenayi dese godde kokkirama hanki to raba e tawede horebe caf e fifa teddube ko adi fof kale newodo kabaru chamdo yodo subaka hande to mali to de pellande wadi hande subaka to wuro garnison kati fodde kilometruji 10 e joyi hakone mum e bamako la morde de pellande de wadi fodde silmaji chapantati e o saha non jam warti e nokko kabaru heba kataw ko fewti ko sabi de pellande main gartu hen e kabruji men padi koto mali ni keddoden hajoni tiagal de horebe lamu fadde wungu riwi olivier salgado yettano kongol le isma hala ko fewti hakkunde lural bamako e abidjan e ben konun ko be chapande nayo e jena yo nanganobe to bamako woni balde sappo be koliti yo olivier salgado yaltu mali fedde gota go windere oni nantini golle mum mbawa wadi redini e wide jabiro touré hertorido denago e kisa lender sahel kono kadi hertorido golle fedde gota go windere olivier salgado ko gollano o leydel windere wadde leydi ndi welani fu wana leydi welani fu wada ko welimo no wawi rewde mo kedo den mo e abdou e fandu hala abdoulaye diallo
les opérations de maintien de la paix
golleji konun kobe be dental adunaru immini fi dejere e jam ko tuma leydi ndi be naɓa landi fi mum ɗum non fi gollanoɓe ndu saldu oni toppitindu jam e dejere ko none tati ko konun kobe ɓen taw polisiɓe ɓe hikki ɗon e kadi siwilɓe e nder ɓen siwilɓe no wodi kadi none tati wono ɓiɓɓe leydi ndin ƴettaɓe golle ka leydi maɓɓe kono kadi iruɓe e leydi tubakoɓe e jardiɓe ɓen ko ɗum ɗo woni none tati gollanoɓe dental adunaru e ko fati e jam e deƴere ko yowiti olivier salgado joguiɗo kongol minisma ko noon e sakkitiɗon o tawa woni siwilɓe gollanayɓe ngal dental adunaru mi andino ko o ƴettaɗo wano oni ƴettirtanon siwilɓe leyɗe tubakoɓe ɗon noon mo kala no wawi landade fi o ƴette golle awa si tawi ko fi leydi ndin ardiɓe mayri jaɓata piiji goɗɗi addanayɗi caɗele dawrugo ndin leydi
jabir touré hertoriɗo ndenago e kissal e nder sahel ko abdoulaye diallo firti halaka e fulfuldi tiagal mali payento burkina faso hitande tiagal gardigu makko konu koɓe barkan général laurent mission waɗi yewtere fewde jaydiyankoɓe ɓe to wagadougou o arti e tolno barkan o haali kadi e golle maɓɓe e nder sahel kettoɗen mo e fandu haala dramane tamboura
L'action militaire française, vous l'avez compris, elle est régionale.
Nel honono pamirdo non konun kobe leydi France be nangolla e leydi Sahel fu. Golle mabbe ondu na way sedude e leydi de honono mono fu rokori mballakan. Nel sini Burkina nyago ke mballa fu lanaji din yura Niger ngara mballi tabe. Jonka e honono fedde wi'etende Takes Force de gollirta nini wana leydi Burkina do tan o haddi leydi Sahel fu. Ini yami mballa del wiide ni Burkina na heba mballa lanaji di ndaka e leedo sini tawi o hore be ndoki jonka e honono leede Sahel keddide den fu lawol no be gollirta non du suudaki wodi du tiida fay seeda sini wana hore be kunun koobe leedi Burkina be ndoki mballa fu fayde wotere be garata leedo fa be gada goddo
pas d'intervenir au Burkina sans que ce soit une demande burkinabé.
General Laurent Michon firti kongudi makko e fulfulde ko Dramane Tambura to Burkina Faso lawol kaya dori mojiti pon nare gondo hakkunde Tuguri e wono biyan bonnanodo nyande chapantati lewru jeego mburu faltindu taw ko jogibe kaborde be keptinaka mbadi de golle bonde mojiti gila hanki nogase go lewru golle mojitinde odo pon non njofi to guiné pelle politique syndicat et pelle société civile noddi seppoji hollude mette mabbe e lamu kono kobe bi fedde FNDC wadan seppoji kewdi jam seppoji yamyamoji e der konakri nyande nogasi jetati lewru no gonden nyande nayi lewru darotondu be seppan e der wertango leydi guiné fu e wide chimtol golbe bangini to guiné ha joni kodo e waktuji seda nyaawore Abdoulaye Sow samata nambien andinte to suudu nyaawirdu kalum procureur o subi ko yo fawe dubi jekom kaso ya Almari temedere kalis oru Abdoulaye Sow ko syndicaliste ardido fedde fezebak fedde rendinde gollobe e bankuji kay assurance gila sapo enay lewru no gonden bankuji ala e golude e der wertango guiné o sendi be syndicaliste en e be kolla mette mabbe tiadele teskade e de golle e der leydindi ko ton kedoden ha joni kalen e hala jangde to guiné to nde lupande jangobe hewbe hitande hikande holli wonde di dubi jawtudi jangobe be wona e mbawka kay gandal njawtiran non nambien kebiran non beto mabbe baccalauréat hikka njena yo foli namin hebit e der temedere e ngobeto Mamadou Dionga Siba
bibbe leydi guiné duudube humpidike wondema ko yoga e jannobe faybe horebe dudde wonno jamfanade l'école be mum ben yidi examenji o jannowo faybe do hino seditaade
di duubi fejjudi do wallahi non men jogino groupe WhatsApp bi harasi be yayi be nabori telephone on be connectori be lancer ton haramen men treti menen jannobe ko dum men wadayno men jette on buudi juude paykoy ko men warabe kaliste WhatsApp men treta na be sijeji din be yayi ka centre be recopia don non fayda matière gi din fop men wadanayno be men nabanabe surveillance ton min on mi yobina limbudi eleve ben non ko di don e wonata class de ko min la way wonde haram min mi jantali mbudi di me oda yobina min ka si yalti no joddi amen din fandir non men jaba on jannobe buy yobina non be yaa be na a bay tigi tigi on men hebata buy pay 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 no do be wa jantugo guluje sappo ko jokala o be no ton non jonnay no hay buri dum so do be on nante lan sije din tigi mi anda wonno ben hore den tigi
timo weltoyde pehde o jagordo hal finalo de dude soki giom hawin yetti fiyo jamfa accuedi examenji sabu himo holli wona e faale makko o wonno wadirde
ekol jigo no ton janno be ben kambe be wadana yo jangana ko be mabbe bembe mo inana be hammoja ben don heba me wada jangana ko be amme hebata no dundo non fejjirde alhamdulillah tido yari do ni himen handi jande non entela yara yeso
Mamadou Dionga Siba Konakri RFI
horejo France Emmanuel Macron no heblo jillo der Afrique galle lamdo Elysee gungdini hanki gol dawol makko yonteraro o yahanto Cameroun wuddu Afrique to Bene e to Guinée Bissau Cameroun no tawa e leedele burde bamtade Afrique en di jogi ngartam e der wuddu Afrique Bene leedi jokkondirnde France no feewi e fannu finatawa ko ndi darorgal e on fannu Guinée Bissau jogindi hore wa ko fedde leedele Afrique bang hirnange ko rumdo sabi o subi de do leedele tati e wiide galle lamordo to be kewde na yewtide e ngunjillu e gol dawol makko o yidan namien o yidata e landaji lundibe be e der dedo leydele tiagal dido kabruji kalen e jangde hanki horejo walmien e cellal jafodon hanki horejo fedde adunaru halfinadu cellal wadi batuto suisse hakkune makko hertoribe cellal fanarnde ko gam hebude humpito yajngo e ngu nyawu banginowu puje kettoden umuba
Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus o rejo nde fedde adunare daraninde cellal landike be hertiyankobe waju dun ko fi andugol ko be hani wadu gol kon fi no be saforobe walli tora habugol layugol ngu nyaw iwaingu e gokiji tentini bangingol andende o wondi fi nde nawnare docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus beedi ko kanko wodani hollugol fi ngal cellal hewti ka hulbini ma hewtali gal yidigal ko hakkunde mabbe waduno be hollali tawo ko be fottani e sengo maggal be subabe wadugol tefore fi andugo kande naunare feundi no holli ndeno beidade tun e der nde yontere sakkitinde hebike rababe ujune sappo e jowi e temedde tato dun ko e der leyde chapande jeedidi e go ko non andiniri be yesobe daranibe cellal Amerika.
En kali nane gardindi kabruji di hande kabaru kadi ko choftal balli Sadio Mané biddo Senegal o hebi dese wala wonde petto Afrique naaju burdo lollude en garat hen jonjoni e rogere men dimmerde. Rama Diallo mi salmini ma holko buri hen tengtude.
Choftal balli.
No wodi Ibrahima Ba jaramu no fewira makko buri hen tengtude kabruji choftal balli.
Amadou Baroba hono ko kolluda dum delle hanki Sadio Mané e Senegal be dañi deseje burde mawnude bangal fida ballon to leede Afrique.
Bismillah Rama Diallo.
Dum fedde halfinande fida ballon Afrique CAF bangini hanki nen to raba to leede Maroc. Sadio Mané timmini kilal didabal hebude ngal bi el ngal dese wa nandi baritaari yoga mbiya raaye dum do en ko dañal mangal kebangal e hitane hikande do leydi Afrique ko habude pidi ballon Oumar Mamadou Sow ana waltana en hokkede di rayeji hankinden to raba leydi Senegal en kedo.
Sadio Mané du Senegal
koni woni Sadio Mané suba petto gordo har lidde e hitane de e dongre Afrique
pour le mériter amplement
ete non dum alda e betteri nan nimbe jeddi ngala hen e tarike fuko koyngel Afrique elle ni mambia ko Senegal tande yubinana ngal dental CAF awards de tawno benni Sadio Mané keblo burdo har lidde o arti e juude Aline Cissé kippo burdo mantinadi kay woni leedi Senegal petto tawi ko suko burdo mantinadi arti e Pape Matar Sarr hay bit burdo yodi logade e gatchuli e der Afrique ko biddo Senegal bitede Pap Ousmane Sako kono o fettata ko to Simba club wi tenon to leedi Tanzanie Iraye Kala e Yeso Patrice Monsepe gardi de CAF kam e Fatuma Samoura ko laado kubal feddi FIFA to batterobe to petto burdo har lidde Afrique arti ko e juudi o biddo Nigeria kono Aviviat Oshawala walda e betteri o club Wydad de Casablanca suba mo wondi diddal burgal hiptinede hitane de
Maro Mamadou Sow hono ko wi en kibaruji di hikka hitande Senegal bangal fida ballon e le kibaruji di do fijo quart de finale euro ana joki to Angleterre Amadou Baroba hande e Suède Belgique ana kawra yamde sapo jenay jango asay bien France e Belgique kambe na kebondiran choftal balli fandu athlétisme to Eugene dum to leedi États-Unis koleji Afrique ana jokka a golle lobeton Hugues Fabrice Zango bi Burkina Faso kanko no hebi sa hono jokude final o dum ko tiagal de otiwi metriji a sapo jeedi pichal joy hanki to hanki de waduno de golle fijen tan ben fida ballon o ala jokka leyi golleji mabbe tawatana fitta dogga dum do ana tawe hedede jango asay yaade alan Amadou Baroba
ajarama no feewi Rama Diallo hande ko aljuma mbiɗe yiya ara siña gila nane ara jalla ada welti ko yettude Allah yo Allah hokkon kadi tawede aljuma garowo ngaren e nyogande men on tottama kungul jariten hen ko Fatoumata Sissavane
Kanyo gangolon tope yewta adika taskaram on totta ma kongol enderende yontere e altine on hu lime miju jimon kofati e di dabari jidep fiyan de jihadi anko be jali be ender Burkina Faso.
So alew dembaru Senegal, Burkina Faso, ena nyaki aferende enagu. Kwa sabi koni anko be ena nata eleidi he, ena taja pomuji, ena taja labi, purchehede antur sare sare mbasa yehundirde. Lumfofko nyaku dende enagu. Hai ayade antur Burkina Mali ko tiadele Burkina dum don so kontiniri non addata ko tiadele kadi ena wawi jibinde ko buri dum don kadi donc tiadele de tawat naati kadi tiadele tawat besdima
Ousmane Diaye Oumara de Gambie ko faté Burkina jangouji kewitondi yene mené tan jangoudi ko natinté wala ko ustadi men tan ko be ngop ko be janata be mbiyane badan tan be bara e ndare galluji men am jena aynaabe am jena remobe am jena yimbe be mbiyane badani tan be bara dum non haré sa wi ya wadum sawr gumdo be kebda fotan bara mbiya ko hen jeya tan sa rentaki be ta ko musiba ko kewi mali ko tan ko dum kewton sukabe hewbe hande de wonno jinnamu men barama majorum en keptama ngala no mbadi mbattama jihadi yankobe ne jene jamma nyaloma ben njentu mabbe ngar ina mbado njoptor
ko holno ndi tuundi walla de nyonge hana toppitirede en derde gure men
ko Bilal Kassi France e labaltu meden newaki de wonno min kam yendam ko buri hen tentude ɗiɗi ili fale kadi darane laamgu waawa wadde jawdi waɗa comme no européeji ɗi mbaɗata ni kala wuro tawana jogi responsabilité mum nangoɓe yimɓe ne joɓe ene liggo amma wona ɗum laamgu waɗa hen kuugal wiya wuro kala arrondissement toppitoo wuro mum wuro kala wuro ngo garmi tawmi ɗum ɗon hen joom galle o fof mbiɗa fay mum kuugal
dendam toon fayde o toon ji koni ɗuɗande afrique ɗo ko angal toon organisation lamɓe ɓen ko lamɓe ɓe woni wawali wallita golnoji toonirin iwira komin sabuna na ɓurure ronkuɗen ko hibben tuundi ɗe mari ɓurure moɗon ɗuuɗude toon ko hibben tuundi kono si tawi laamgu kelɗinali fi mum ko ɗum woni tampingol en sina ɗuna afrique tam ronkayno tuundi hibbe ɓay ɗeɗeɗe deɗe ga ɗuɗa ɓurure wi ɓattingi ha feƴiti kono eyata tuundi ko angal organisation tun woni wadde ɗum ɗo jama on kadi wawa beɗɗugol harna liɓugol tuundi ko wontiri wo
e alarba on feññinani men jiyanɗe mon ko fati e ustagol limore heɓuɓe bacalauria on hikka e nder leyɗele ɗuɗuɗe yergini
Diawo Zakaria ɗo e leydi Côte d'Ivoire faade hono janngoɓe école e hitaani hikka nde leydi Côte d'Ivoire ɗo woodi ko ñakki e majjum saabu hono jaagorɗo toppiɗo jannde ndel e jaagorɗo keso no nde o warno fof kanko ɓeydu toɓɓe ɗen ille suka fore fa yetti mawɓe ɓen hono BBC on kam yalti e ley temedere fu yo noogay e jeetati wonno ko yalti hay hono bacalauria on kam no waɗan yaltude ley noogay e joyi lewru ndu gonɗen hannde ndu hay hono batte ɓeeɗede toɓɓe ɗen ɗum waddani sukaɓen e caɗele hono filagol ɗiɗo diplôme ji hitande hikka nde
ko laamu sansa ko ko ɗum tagi hikka élève ji ɗi waɗani réussir no heewi dal sa daari hitande yawtude 23% waɗine réussir hikka ɗo 9% waɗi réussir maintenant 91% waɗani réussir taki sikki tan ko mafia on usta hayso acca kono usta moƴƴa nder classe jiɗi ko ɗum moƴƴi e nder leydi gonga nawata ɗum leydi ko gandal nawata ɗum kono wona mafia ɗum ɗo no moƴƴi so taw no continuere ni hitande aronde kala janngo anda jikke ma o gandal ma ɗon fawda wona fi mafiaji
ko honno yiruɗon ndi fudari hooreɓe laamu ƴangal guine udditugol ñaawore wargo waɗunongo ñande nogay e jeetati lewru jeenayi yaɓuru hitande ujune ɗiɗi e jeenayi e nder o stade noddirteɗo 28 septembre konakiri ɗo e mayden nde hitande
samili tanaga problème guine 28 septembre bennuɗo moɗo mbarno ɗum ɗo ñaawore nde yata e nokku ko yimi kamɓe fo ɓiɓe ne ñaaɓe kamɓe pota joɗanni deboɗɓe catno ha gasa gouvernement normal ara e kamɓe ko tradition transition noon wawa ñawde hay goto par ce que ñawre wona noon ene juuti ko enquêteaji amen cikkiri wajoyo ɗoɗo e deux ans taw ɗen ƴeewe aɗa enquête te on saha kamɓe gara ɗo accatno tan ha haali wonɓe jotto gouvernement normal o jooɗo ɗo jooɗi ha gati heɓe pare ɓuddire projet o ɗumgoɗum yimi
hoorno sow Côte d'Ivoire ɗi min kam mi yadani wonde laamɗo leydi o wona ɓooyoɗon walla o heɓiri ko huude taw foran ñawde mo ala konko hayi sikku wona kanko ñawatamo kanko hayi ko kanko jogii pellital kanko jogii cuusal yamirde yo joomum ñaawe ko heddi ko acci ɗum e jongo justice e wona kanko ñawata ko justice ñawata neɗɗo kam sa saabima tajugol feɗɗu neɗɗo tan taw koye tayre aɗa foti ñaweete woni bangue sari woni bangue laamu saaha noon caabiɗo ha neɗɗo maayi noon maayɓeɓe jeehi kono jiɗnaw men e miñiraw men mawdiraw men ene keddi ɓen kañumen ene poti yiide caabiɗo ha bonnum men maayi ñaawe ɓene poti yiide ɗum
en ka taskaram on tottama konngol e altine arore
fatou bata si savane a jarama no feewi tedduɓe heeɗiɓe refi fulfudde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo aljuma laaɓɗo laaɓaɗo nogas e ɗiɗi lewru jeeɗaɗi ɓuuri hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi o kabaru camɗo e oɗo subaka to mali pellal nde waɗi hannde subaka to wuuro garnison kati fodde kilométre uji sappo e joyyi hakkunde mum e bamako laamorde nde pellal nde nde waɗi fodde silmaji capanɗe tati e o saaha jam warti e nokku o kabaru heɓaka taw ko fewti ko saabiɗe pellal nde maen gartu en e kabaruji men paaɗi ko wona ɗum ko heddi e kabaruji ɗi burkina faso hitande caggal gardigu makko konunkoɓe barkan général laurent michon waɗi yewtere fewde e jaydiyankoɓeɓe to wagadougou o arti e tolno barkan o haali kadi e golle ɓe konunkoɓe nder wertago sahel en keɗimamo e nder kabaruji ɗi e alhaali cellal kay falade rafiji hanki horejo fedde adunaru halfinandu cellal waɗi batuto suisse hakkunde makko hertoriɓe cellal fanare nde ko gam heɓude humpito yaajgo e ngu ñawu ɓangi nowu puƴi kabaru o kadi ko kabaru choftal balli handi Sadio Mané biddo Senegal petto to Bayern Dominique hebi desewal petto Afrique najo burdo wawde fettude hitande hikka gol woni dida bol makko ciagal hitande ujunaji de sappo e jenayi dese godde kokkirama hanki to raba e tawede horebe CAF e FIFA ko buri hen hewde ko leydi Senegal bambi dum teddubo ko dum do wonno ko buri tengtude kabaru jidi to karalagal lewdo subaka ko Ibrahima Ba ko moddi fo yette ba teddube en calmini men juri momo joni joni en timminirat e taskaram lawol gandal le nedi jariten henne ko bani men debbo Oumou Ba mi wi non ko moddi fo yette ba teddube on jaram.